bizibu byense no nkugambye mpya tebiggwa malojja ebizibu byense no tebiggwa mpya tebiggwa malojja bw'okyanoonya fees eriyo atamanyi na kyakulya kyokkeera kugamba nti nga bwe yagisiibye era bwe yagisuze oba okyali kwoyo n'owulirayo gwe baasabye obumbi bw'obulwadde bw'alinooyo wano tetunnatuuka ku bukugu bukukolako kyemwetaagisa ogende bweru afune ku bujjanjabi obusingako kyokka nga ne mu famire temuli amanyi na kakadde bwe kazitowa bana akisidenti ebakubye emikono amagulu tebasigaza obwana obuleka buwere n'entandikwa tewali ebizibu by'ensi eno tebiggwa mbyo tebiggwa malojja ebizibu by'ensi eno nkugambye mbyo tebiggwa malojja ebizibu by'ensi eno tebiggwa mbyo tebiggwa malojja katika mampula owoza baana bannemeredde wano mubazaala ne mubasuula ne kasasiro
Creator exceptional and talented from God.